dhalinyarada yar yar oo la qaladi way leenaha walaalayaal oo walaalkinka jirtaan warse ilamaaha ku nagada warsan cafiya dowladda soomaaliyeed iyo caalamka cafisiin warsadaana in lasan cafiyoona wala guli dadkii iyo dalkii ha nagada dad oo dunba adduunka haka galay dhadhuumada uniisu inay waardiyeysan oo isin la socotaan oo dowladnimaan fadaan walikaraasa ma jiraan runtii dad dibadda ku kooyi oo dembiyaal ha gali oo caalamka dembiile ka ah iyo dadkii oo duusudi oo dulmiyo hay oo dhumiyo hay runtii marka waylana ha ku nagada.